Funika kibakuli ifunua moyo wa fura. Sura za mafedhuli nyeusi fiti usifi.
Pink DJ's Entertainment.
Masafu na bingu dunia.
Pink DJ's Entertainment. Shit, this just got real. It's DJ Pink, the baddest, that gets you wet.
Funika kibakuli ifunua moyo wafura. Sura za mafedhuli nye usifi zime wafura. Wasome kwa zaburi wa Galatia, hawashindi kudura. Ili penzi tanuli wakivamia litawavulula. Hani kuna nazi nini kamwetui tule walimbazi
yetu mapacho pacho.
Isha tuanze kazi usiku kwa asubuhi, walitumwa geradhi
mambo ya soko so.
Penzi sarafu ina pande mbili,
shilingi ya mara mara,
mwenge wewe bichwa mie. Doli doli samwela.
Why you dem a say nobody dem? Where you there, nobody dem? Take over my whole space. Rock my white shirt. Oh dance ya shaka. Anything for you a shaka. Sometimes the body might be too lazy, but when you call me I go visit. Who are you? Shelo tell me long.
Ina pande mbili,
shilingi ya barabara,
mwenge wewe bichwa mie.
Shilingi ya barabara,
kidore tu tualingishie.
Shilingi ya barabara,
doli doli samwela.
Asa baby komesha.
Jishembe jishembe no.
Jishembe
jishembe no.
Jisha uwe baby.
Jishembe jishembe no.
Wajue mashauzi umezaliwa na.
Jishembe jishembe
no. Deka deka
kumesha
vinyunguru ucha. Wambie sisi gali na petroli wasije iwa mafuta.
Sina jamuda na masagiche. Itakupa vita kuna zaidi ya pipi. Wanauliza mekupata pipi.
DJ's Entertainment.
Ulala, DJ Pink Badass. DJ Pink,
chesa mchesa. Kapata pana, ama abata kana petene. Atina petena petene. Ama amatekena.
Hey, baby wanna feel your vibe tonight. I know you gonna feel my vibe tonight. Ponza kako simple simple, akanaga maku. Kanavi impo impo, ukonyuma kichugu. Ati kako simple simple, hakanaga maku. Kanavi impo impo, ukonyuma kichugu. Iyo nguo kama naiona, naiona. Kwa tabu inavyoingia, fundi kakosea kushona, kushona. Hata kichwa kiwezi ingia.
Inabana.
Na na na.
Sema tena inabana.
Na na.
Inabana.
Na na na.
Wote inabana.
A baby one day only panado. I shake it deep up, really bad up, saying,
yeah. Only you, baby, I know about you. Sinagamuda na masagiche. Itakupa vitamke na zaidi ya pipi eti wanaulizana mekupata vipi.
Tabaki umeli kubali taratibu bwana mkunaji leo na shake kingine kiminaji joni ongeze ikamata usilekeze na uliza ni ongeze ikamata usilekeze basi kamate yo
ikamate ikamate
kama mependa ikamate yo
ikamate sana ikamate yo
basi kamate yo
ikamate ikamate
kama unaitaka ikamate yo
ikamate sana ikamate yo.
East Africa's number one DJ pick the baddest internationally and street approved.
Sama nani gizani baba mwiba kujitia unapole wewe ni mustarabu kaka ikamate mpaka ipo vilo na check you na marinate. I am your top and you can relate. Come let me give you a little taste. Let me and you participate. Joni ongeze ikamate usilekeze na uliza ni ongeze ikamate usilekeze ikamate yo
ikamate ikamate
kama mependa ikamate yo
ikamate sana ikamate yo
basi kamate yo
ikamate ikamate
kama unataka ikamate yo
ikamate sana ikamate yo
vile una check una marinate. I am your top and you can relate. Come let me give a little taste. Let me and you participate. Johnny ongeze ikamate basi kamate
ikamate ikamate
kama mpenda ikamate
basi kamate ikamate
kama mpenda ikamate
gupande mgusa tembea tembea nataka wanja ntame sogea sogea popapo pambe oh kapotea kapotea. Goma isambe yo kidedea kidedea. Mashati ya mganga wame ya kosea. Wame kuja kusima kumba na chochea. Wana upepea moto korea korea. Nazani mini wakuchezea chezea. Sima radio mbao sima na mtandao. Sema nao pigia bao. Sisi sosa size yao. Funja vijenge kubiza mwenge kama desturi. Uso sawa wakucheze umevalia msuri. Tatumwagia razi utatualibia shuguri. Mugi vizuri ulizia na nitaga nguri. Kama una imba imba ni kuitikie. Kome na noga kucheza mto kupigie. Cheke ulie ishike yachie. Wazangu na mie kache ni utulie.
Shika kamata sukuma ume. Shika kamata sukuma ume. Shika kamata sukuma ume. Shika kamata sukuma ume. Shika kamata shika sukuma tune shika
shika
kamata shika
shika
sukuma tune.
Pink DJ's Entertainment.
Usika fungwa kwenye chuma cha reli. Usika mka chumba cha usikiri. Wana shamba baisikiri vipi shiri. Kiwanja haki usungupa matapiri.
Survivor kwenye jungle commando. Kijujua panyo katafute pango. Delea ndelea kushikia bango. Tukufu nguo na vua majigambo. jembe la kulima, tifua tifua, navua pape na kwa kamba daga kibua, mshike mshike segele langu nalijua, goma inoge kelele zangu paka napasua, panga pangua, ota otea, nataka chukua, goja gojea, tokea, sogea, pokea, ongea, sogoje simuliwe una macho ya kujonea, kama una imba, imba ni kuitikie, goma nanoga kucheza mto kupigie, cheke, ulie, jishike, yachie, mwezangu na mie kachi.
Hawa mabinti wanazuwazo, ukuna kulo na vuruga sana. Hawa mabinti wananyongesha bisho, ukuna kulo na vuruga sana. Vera sindika chuchuma, chuchuma. Chuchuma, chuchuma. We must be to chuchuma, chuchuma. My African nanny, yeah.
Anataka pick it up, pick it up. Baby, nikangusha, pick it up, pick it up. Nipe moto zada kongi fire, pick it up. Njoko bedi, nikulisha girl, pick it up.
Mimi sima mwenye motion, chuchuma. Nakuna kwenye motion, chuchuma. Na kama ngumu mina paka lotion, chuchuma.
Ni mkunaji bwana slow motion,
chuchuma. Pane riba na kupapa pasa, chuchuma. Nikutakase, chuko pezi wangu nikupakate,
nikupike mate.
Vera sindika chuchuma, chuchuma. Huda mama chuchuma, chuchuma. Wema zepetu chuchuma, chuchuma. My African nani, yeah.
Na baby chunga usivunja mifupa. Ukichuchuma nikupe kwenye kiti ya makitandani.
Toto chuchuma,
wili niko fire dakari sasi. Baby shika bati ni kukune basi.
Usiwa mchinga kakija na mnono mufupi na mwizi murrawa,
yeah. Funny boy. Napendo navo pepeta ai. Napendo navo sokota soko,
soko.
Pendo navo lia, yeah, yeah. Kilo navo chuchuma, yeah, yeah.
Wakani tapoze rafiki opele. Leo utalia nikikata na weme. Nikikata na wacha kidonda. Usijifanyo kumbuki mkunaji. Sinili kukuna ukamwaga na maji.
Uze kijana bomba.
Wana hot machine, uh-huh. Fire machine, uh-huh. Sweat machine, uh-huh. Sweat machine,
uh-huh. Vera sindika chuchuma, chuchuma. Uta mama chuchuma, chuchuma. Wema sepetu chuchuma, chuchuma. My African nani, yeah. Vera sindika chuchuma, chuchuma. Uta mama chuchuma, chuchuma. Wema sepetu chuchuma, chuchuma. My African nani, yeah.
Bad girl, you can be my baby mama. Wanna take your class, we can queue for the summer. Your body language, Tropicana. Private jet, we can fly to Bahama. Flat tummy chains on your waist.
Hiya,
you better than my ex.
I got the room party, you can be my guest.
Hiya, I wanna feel that taste. You can be my baby mama. Wanna take your class, we can queue for the summer. Your body language, Tropicana. Private jet, we can fly to Bahama. Flat tummy chains on your waist.
Hiya,
you better than my ex.
I got the room party, you can be my guest.
Hiya, I wanna feel that taste.
Sakata. Do you like it when I whine it?
Sakata.
You wanna pull it right behind it?
Sakata.
Feel the wave coming right in.
Sakata.
Don't get too close.
Sakata.
I'm a killer, baby, no lie. You know I can change your whole life. Feel it burning like a wildfire. So get too close. I can tell you one love. Say you only want a top girl. Ain't nobody white like me. But my love ain't free. Been there, hit it, don't stop. Bring it, body on lock. Feel it, hips tick tock. Get it, queen, that's me. No time for them basic beats. When I'm done, you're gonna miss me, yeah.
What you want,
baby, I'll be your
number one.
Nothing can beat me,
I'm in charge.
Listen to me, yeah, me, yeah.
Ooh, pepeta, ooh, pepeta. Shoot a king, pepeta, ooh, pepeta. Pepeta, ooh, pepeta. Kakika, pepeta, ooh, pepeta. Sakata, ooh, pepeta. Shoot a king, pepeta, ooh, pepeta. Pepeta, ooh, pepeta. Kakika, pepeta.
be no lies. You know it can change your whole life. Feel it burning like a wildfire. Don't get too close.
Tunda na itata. Kalamba yon taingata. Tarumba na sakata. Na mototo yon na pakata.
You know who is. It's Pink DJ's Entertainment. Number ones and two.
Kina bado sijapata show. Niliambiwa kuwa elimu ni ufunguo. Mbona nimesoma au nilo nayo sio mlango huo. Popote nazisaka chambi. Shida zingejenga mwili ningeota kitambi. Madada wakitana unanyea kambi utawasikia. Mwisi bwana gani huyo mvuta bangi. Hawa mabeste wa Afrika. Kutwa kuigiza maisha fake kwa Insta. Chapana itafuta hila bado jalipa. Nimiliki mazi msupa kama Vela Sidika.
Kila nachofanya kinakuwa zogo.
Na kutana na afande. Sili nyamana nataka tukipande. Sina phone manze sinataka bambe. Taambia je home leo na lele rumande. Pese tunataka hizo brand new car. Wata kutu judge na vile siuka. Tulisarifa mtulibadilika. Tupatie chance toka jenge jina.
Wani kila nachofanya kinakuwa zogo.
Kabla ata saa mbili wanasema gani si
kimwaga jasho kupate do. Hiyo ni mori ukihaswa di ukate bro. Hiyo ni ngori. Nimeacha panganga na pamana na nangangana. Mana hawa mbanga wa shenzi sana.
Bado na haso sile pata do. Na mwaga jasho kagoro choka yako.
The baddest.
Na munga mo la promoter pige simza show. Salari ndena leta temptation. Na makarao wana baro ataka tension. So utafuta kasabuni ukaspendi bunda kita bamba. Na mbio za sakafuni sio za punda.
Sasa va upendeze. Nataka tutoke dina baby. Honi ni nawele. Kipipange metik wale check. Unavunile wange mimi. Wakati sina baby. Walo nongoni. I want to spoil you today. Mosheri wala usogope. Mfuko metuna. Tell me what you want to do my boo. Hey hey Mabu. We can catch a movie tonight.
tena unapenda shisha. Wait a letter heni sina chesi. Toka fatoka kilesa. Toka nimesota sina pesa.
Unanielewa sana baby. Mda wangu unanipaga ugilizi.
Tell me what you wanna do my boo. Hey, hey, my boo. We can catch a movie tonight.
Kupata unanivumilia hata nikiwa sina. Ninajua wapo walosema unifai. Eti tuendani wanajichosha na kujipa tabu. Oh, wapo walosema umetoka na Masai. Tena dharani wakapotosha. Umeduna mwarabu. Ila nindo nishapenda, shapenda. Sioni sisiki, siku zinakwenda, zinakwenda. Singoki kisiki, oh nishapenda, nishapenda. Sioni sisiki, siku zinakwenda, zinakwenda. Aki singoki kisiki, musiki peta.
Like our Facebook fan page, Pink DJ's Entertainment.
Nye mafundi wa kuchamba, mnafanya kazi ya kanisa. Idhiki haivuti kwa kamba, na wakumia pata gitisa. Mwenzenu fundi wa kulamba, tena na meza kabisa. Sio kama na jigamba, ila mbali ninafikisha Njomana
Ananiganda ganda kama kochi ananiganda.
Njomana
Nampanda panda kama kochi nampanda.
Minajua wapo, walosema unifai. Eti ya tuendani wanajichosha na kujipa tabu. Oh, wapo losema umetoka na Masai. Tena dharani wakapotosha. Umeduna mwarabu.
Ila nindo nishapenda, shapenda. Sioni sisiki. Siku zinakwenda, zinakwenda. Singoki kisiki. Oh, nishapenda, nishapenda. Sioni sisiki. Siku zinakwenda, zinakwenda. Agi zingoki kisiki, musijipeta.
Nikugawie, nikugurumisha. Ooh, baby, nikugawie, nikugurumisha.
nishikilie deka kifoni mwangu kumbatie nishikilie
lala kifoni mwangu kumbatie nishikilie
deka kifoni mwangu kumbatie nishikilie
lala kifoni mwangu
Majigi jigi, majigi jigi, jigi. Twende wote mama, mchezo ya ziki ziki, ya kivili vili. Twende wote mama,
nikumbatie, nishikilie.
Deka kifoni mwangu kumbatie, nishikilie.
Lala kifoni mwangu kumbatie, nishikilie.
Deka kifoni mwangu kumbatie, nishikilie.
Kisuri mama dogi dololo, ni mwendo ule ule.
Nani follow han sudikai nyingi nga idinade akorohan ana manyo pesa jabondo kidwango mologang yet malich
oh baby girl stand up and wind your waist with your big bummy wine your waist, yo, yeah. Oh baby girl, stand up and wine your waist. With your big bummy wine your waist, yo, yeah. Baby, take it down, spin it, shawty can do it like you, na na. I said down, spin it, shawty can do it like you, na na. Oh baby girl, stand up and wind your waist. With your big bummy, wind your waist, yo, yeah. Oh baby girl, stand up and wind your waist. With your big bummy, wind your waist, yo, yeah.
Nataka investor ulo napendeza chupa ka video desk minister teleda kipenje buti texture sifa kwa beneza jo vile unatutesa na vloko solo mam na unani follow hand sudika nyingi nga idi nade akoro hand ana manyo pesa jabondo kidwango molo gang yet my leech mkono ni kaza bolo yang kwa la kumbia niki na ambalulu naza mchongea miti kashaka zulu kafle na ongea fiti na kana ote ya kwiki apo kingojea misi na kuanga nduru. So on your ways to CP me, nina moto na wendo wafa wizime. Kama wewe bado sija mwona mwingine, CP me, iko ninge.
Kusudi, my number one fan. When no umenitoa ghetto, ilikuwa sijulikani bila wewe nisinge kwako. Oh, let me love you. Everything I do just for you. Wasaka pesa kuweka bando, unifollow na kukomenti. Na mina kesha kufanya mambo, when you follow, uto regret it. What up? Cause I wanna make you happy.
If you really love me,
follow me. Follow, follow me.
If you do care for me,
follow me. Follow, follow me.
If you love what I do,
follow me.
Hey, hey.
Follow, follow me.
Yani come on and nipenda.
Follow me. Follow, follow me.
Have you mikwano umetaga Bambi temugana temunyiga Barabanga mudaga video nga mkwata. Nino kuba sabulanga Mugunda genga mu likinga Mugunda genga mu postinga Mugunda genga mu tagginga Mu sharinga, mu repostinga. Come love me now. Don't you love me tomorrow. Excited I am inside my heart and soul. You're in my blood. Found you in my bones.
Chapa ina sinzia Ukini saka niko busy ma wana ni rank za ya shaba Niko juju za ya jaba Vile yo basti na kapoa Kwa waistline Ata singe kwa msani bado singe waistline Na all eyes iko kwa uyu dem All night niko mabubu yeah. Una du nini badai Situende hivi niku show kitu Niku show kitu Tuende hivi niku show kitu Una du Una do nini badai Si tuende hivi ni kushow kitu
ni kushoki tu. Twende hivi ni kushoki tu.
DJ Pink Buck Manis, a.k.a. The Teacher. A mixtape like no other. Number one DJ Pink Buck Manis, internationally and street approved. DJ Pink Buck Manis from Pink DJs Entertainment.
Ukinipa milita twanganga wezi sabuni sosi wezi kuku panganga sida machuju baby misijiwa kanganga twende mala twende ni kupeleke namanga namanga niumanga kama simba miwi kanyaga rombosa demwa roisa badaya mina kama sa na kama sa kimakanga jopo kwa bedroom inaweli kwa matanga
unaduni ni badaya situenda hivi ni kushoki tu. Ni kushoki tu. Twende hivi ni kushoki tu. Unadu nini badaya. Si twende hivi ni kushoki tu. Ni kushoki tu. Twende hivi ni kushoki tu.
Funge magiza nekateke Sura mula mula kini ya mebeba teke Rangi suturungi imeshika chokolate Niko leo peke yangu sina visita Siku nje badaye kitu saa sita Kamulu kwa joska hapo kwa seta Tunapiga ndani mpaka placenta
Hai loko
Kinuchu kwangu sihaba Oh baba Squeezy bila pesa kuna mahaba Yabo saona kaba Letata kinuchu kwangu sihaba Mimoja mzuri kama nini Naitaji manyenye keo Yani mini mzuri kama nini Naitaji matundo Mwana ume gani naringia jina Nyumba huna wea tuki wajia huna Gari huna hata pikipiki huna
Siku pate maradhi Nilaumu moyo wangu Mwanamke gani unatoko Kila kitu nikikuwa unazogo Hata kama kikosa kidogo Tunanuna Ziku mizindani kama gogo Pati hanitake nataka vigogo Hata kama kileta kidogo Anaguna guna Mwanamke gani unaringia jina Mume unawe hata mchumba huna Usara unawe hata heshima huna Mwanamke gani unaringia jina Mume unawe hata mchumba huna Usara unawe hata heshima huna Dada utanipata wapi
Tunasondeka Tunasondeka
Hili samu bwana
Tunasondeka
Shambali wa mnazi
Tunasondeka Tunasondeka Tunasondeka
Kuna soke Situ charge kwanza nishalipa token Charge ya smartphone sina pindago Kuna mangoko na hapa mindio jogo Niko na idea chungo taingia si raisi uliza adinadia Mapunyeto saka unadhiki Na mange usu wako ni mashabiki
Ikikata there is no regretting Tunai switch back to factory setting Na mindyo ta kwezi factory zenyu Na waka caster so my shot is when you Wameni fuata mta wanasoma menu Wameni patanjana dishi chakula zenyu Leon taisoneka na hapa ndio venue Chapati kali ya mini kicheza na ndengu Onyesha yombegu Misi kitabu siyezi someka Sipigi kabu siyezi chomeka But madona isondeka mpaka che Naipiga na naipiga mpaka ilie kama fe Back up the place kama mende kwa giza Bless all of y'all ikona mkono mjizis Nice pretty face with a bummy and figure Leon kuisondeka kama mpira la liga
Tunakisha mitambo Tukizi peleka worldwide
DJ Pink the
Baddie And night boy fanya mambo Yeah we pray for your long life Fix it tonight boy Wasa ni mpaka lini kukaliwa chini Our whole lives are not Roundy hii tumekamu kuwa kumesha Roundy this tumekamu kuwa somesha Tunasondeka Tunasondeka hey, Domo domo mpaka lini Usibishane na nyanya yao Naboesha Tukisondeka Tunasondeka Tunasondeka Tunasafisha mitambo Tunasondeka Tunasondeka Nai mpaka ngambo Tunasondeka Tunasondeka
Sawa bless them kings
Tunasondeka Tunasondeka Tunarekebisha
Alejandro Fisi, 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 fisi Alejandro Fisi, 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 fisi Pima miti utajua ni amuloja Short na kupea moja kaya drogba Kinyama nyama itapidi umengoja Kuna line ojapiga ata order Uliota na kitu inakaka nyoka Haina macho lakini inakuona Inapenda kuingia na kutoka Inapenda joto sayamboka
Kevo wanadaya na nidai na hana ndai etelipe uba
Tunasondeka
Kwa DM wanakaza na nisend news One boobs na madhuda Behind the scenes nime carry a lot Napiga matot kwenye parking lot Mbele mbele na wapita na force Sidigi nyuma niwe chumbi kama bibi ya lot Sikuli do ni kusave ni waishamba na manga Kwa boda na nyandai sinajua luku ni pamba Kwa rapo ni pekado vile nime wabamba Nige miuno and you know vile na wafanyanga
Tumependa sana mikiki na mambo ya dunia Mambo ya kujaza maji ndani ya gunia Tulia vulia lazima kuya ogea Ujana ni moshi ndo mana unafutia Raha jipe mwenyewe Juu hakuna wakulinganishwa nawe Ukitingisha kiperiti chunga tukulipu waparuti mama Nia ni ile ile asilimia vile vile Ujana wambona uje tuleleo Watapiga vigele gele na kesho wakusulubishe Lazima tuwarekebishe ndo mana tunasondeka
Gari ni big gudum wivu Apo nyuma bosa boom blu boom wivu Mwenye wivu wajichok mauchungu Biga umbudum Pati na mata do pati jo vila panti mala Base kata kanyama haina mifupa dada Masomo ni kwa sawasi nime wasoma ala Nisatisfy ni kupe certificate Baby kamata mandingo Happy to be me drop your ego Na hivyo ndo wataishi mumandiko Juhu mboi na iboi amyashia mthe devil
Kwa social media unatutesa Weni bola unatutago vlo me makupesa
Tunasondeka
Ati zako ni ma 5 star na mta Bado wola liya double decker
Tunasondeka
Ati ya wizi kula skuma Umezoea chakula ya ule sereni
Tunasondeka
Kumbe weni client ile beze nyaga Chapodondo pia ukula na deni
Tunasondeka
Ati juzi likuwa holiday Dubai Sherehe na nikasi tujui
Tunasondeka
Pani Aje tena lionekana nyama kima ndani ya basi za kwenda kitui
Tunasondeka
Ati umeshika gari mbiche kazi le si ucheki kwa movie man
Tunasondeka
Yoni vako siwa ubebwa na mwangi tunajua uko ndudhiga
Tunasondeka
Ati wena uhuru mukori leti sauna taka tukusikize fiti
Tunasondeka
Dasa laju ladha msiana kujua ni yomwami ama DJ Shiti
Tunasondeka
MCSK jizi wa mentumia taumbili so tano
Tunasondeka
Sona panga kwa vuruga Izo peanuts na tutaki joero kamano
Tunasondeka
Night boy to the world No mpasho middle finger to the paparazzi
Tunasondeka
Kujifanya how to juice ni fala vijanamu wache miadarati
Tunasondeka
Unyo mama usiraze Gajila benki limedio ndoka homo Udumu meza jazo Sitangani bia usige tengeza bomu Zuka ukipanda baby zungushang Zuka ukipanda mama kingishang Zuka ukipanda baby katikang 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 bakani dati Unavonyo shanga Tuno kama Lady Gaga Tato lagi chaga tamu kama ya pesa kibada.
Wa usipige filimbi utaita wengi baby girl. Ili chimbo la manati masai ya jengi kabisa. Abara chuga mama kazaliwa. Dode umetema luksa mama kuji gamba. Wa mama lewa tunde chuga tezi gamba. Yebana kumbuma kunita danga. Pesa huna, gari huna, na sura zuri huna. Timu za gati, ana mikogo na sio wa masaki. Akitembea, nyonde nyonde, nyonde nyonde na anaokotea. Punje punje, punje punje. Hata linaenda na nasalio. Pesa undo sizingua wenzio. Na haya dila makalio. Una kitu dosi kisingizio. Joto ngongingo, agepeta udabu nja shingo. Babe wa ulingo, salakasi za kuvunja shingo. Wa usipige filimbi, utaita wengi, baby girl. Hili chimbo la mangati, masai ya jengi, kabisa. Abara chuka mama kazaliwa. Dode umete maruksa mama kuji. Wa mama lewa tunde chuka tizi. Yebona kukoma kunita danga. Pesa huna, gari huna, na sura zuri huna.
Tomato, sweet like a mango. Put on in for macho, I wanna be a jango. Unavokata ya nishe, kisigi no peta nishe. Unanipanda mashita nishe, unavonikanda kifu nishe.
Matter from January to December. Promise to love you. Always get up for you. There's nothing I won't do for you. Promise to love you. Always get up for you. There's nothing I won't do for you.
Tomato, sweet like a mango. Put on in for macho, I wanna be a jango. Unavokata ya nishe, kisigi no peta nishe. Unanipanda mashita nishe, unavonikanda kifuwa nishe.
Mbuki wandati, nataka nigusa pokati. Mende kadonosha kabati, ndege kangusha manati. Aba, amaka wainati, nataka nigusa pokati. Mende kadonosha kabati, ndege kangusha manati. Yani unanichanga.
Sawa sawa leo.
If anything happens tonight, blame for the money, come with your body, no need to worry. If anything happens tonight, blame it on the shire. See, I work hard for the money, come with your body, no need to worry.
Born in a trap, I was raised in the gutter life. Woo! I win a gunfight with the butter knife. Yeah! Root boy OG, that's a murder heist. So girl, tell your man we are not alike. I brag different, my swag is nice. Got named Zinga, play part of here for half the price. That's why she let me clap it twice. El Patron, Papa Jones, man, I'm that precise. I'm trying to keep calm, but that's a big duty. I left my girl at home cause she was a bit moody. Now I'm in the club surrounded by thick cuties. If anything happens, to blame it on King Vu. Cause he's the one who got me drinking soda, sipping coke after coke till them drinks was over. Hey, hey. And I don't think it's over. Somebody need to get me
if
sober.
If anything happens tonight, blame it on the shadow. See, I work hard for the money, come with your body, no need to worry. If anything happens tonight, blame it on the shadow. See, I work hard for the money, come with your body, no need to worry. Oh.
Them they wonder, wonder, wonder why them money plenty for ground. See them chicks they plenty for town. Nobody go fit collect my crown. No.
Nobody. Can it be like say you know what's up and I know what's up. I can't they feel like say we go put it up, turn it up. Shy, there's a lot of things I can't deny. Anything you want though, girl I go buy you. Mix the Coca-Cola with your brother.
I waka 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 hey, I waka hey. Cause every single day and night we can celebrate. I waka 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 hey, I waka hey. So don't you hesitate.
If anything happens tonight, let me come to shine. See I'm a car for the money, come with your money, go with your money. If anything happens tonight, let me come to shine. See I'm a car for the money, come with your money, go with your money.
Waifu material Naro, chekecha, uweka kwa chujio. Maneno yao, wambie umeshikwa umedata na minyo. Totosho, wavunje mifupa tuakate vilinyo. Waumero, nitakonda, kini acha mbele za watu. Choka, usifiche mapenzi chini ya kiatu. Usipunguse ongeza, pakavuna teleza. Wepeke unaniwe niongeze mchuzi wa pweza niwe. Baby oh baby, baby oh baby, baby oh baby, ubavu wangu wa pembeni.
Choko choko
baby eh,
nakalaga choko choko
kiri umemashine.
Choko choko
onana,
nakalaga choko choko
tam 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 tam.
Choko choko
uo
nasi hongi ataboku.
Ifi ni maruani au masumbi hani. Kupanda ga kichwani vurugu tupo kitandani. O gaga
DJ Pinto Badis
nangi ya jogo mino shiza kichuya kwenye mechi. Tukikutana lazima shinde go. Napenda ukipitisha ulimi kwenye sikio. Kipapasa kifuani na kumpa vyeo. Babu Juma kicheza kwa kwaru weni kilio. Ukinipa mate vina toka gavinywe leo. Mwili takonda, kini acha mbele za watu. Choka, jifiche mapenzi chini ya kiatu. Usipunguse ongeza, paka vuna teleza. Wepeke unaniweza, ongeza mchuzi wa pweza ninywe. Baby oh baby, baby oh baby, baby oh baby, ubavu wangu wa pembeni.
Choko choko,
baby eh,
nakalaga choko choko.
Come and take what you like it, you are beating. Unanipandisha mori kama science. Ongeza sukari kama change. Toka migori 29. Sisemi tena sikwambi mimi.
Oh baby pull up, pull up.
Sigara so chuki kawaire wanalana kama hawana wazazi hawa watoto na leo wamekutana na mvunja nazi kwa ukidaka peace si mafisi akisha tupande bilisa tuchagui pa kumwaga yani ni Roma na baba jada yani shaka kama wadem na wazumzum na walenga kama sniper kimwaga sumto anajua mindo tight saona nshawaka waka na bado mapema na saka saka sioni baby na unatuma sinema na taka taka na muwe na siku njema misha lewa nyaka nyaka
stare kila kukicha.